Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi bahayikaze muri iki kiganiro kidasanzwe, aho nanone ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho imikino ya Basketball Africa League mu itsinda rya Sahara itangira uyu munsi mu gihugu cya Senegal. Ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'abanyamakuru bagenzi banje baza kumfasha kugira ngo tuganire kuri uyu mukino tuza kubagezaho uko urimo kuba. Kuri telefoni kuva i Kigali ndi kumwe na Jean Claude Munyandinda, wiriwe neza. Urakoze cyane Jean Claude Munyandinda. I Dakar nanone turi kumwe na mugenzi wacu Aneti Mugabo, uri muri arena y'i Dakar, nawe wiriwe neza. Aneti, turakumva ariko harimo urusaku rwinshi cyane, gerageza ushakisha ahantu dushobora kukumva neza kuko urusaku ni rwinshi, ubu ndumva bisa nkaho bigabanutse. Ariko Jean Claude Munyandinda, twagiye dukorana kenshi cyane muri imikino ya Basketball Africa League, ku nshuro ya gatatu ikipe y'u Rwanda nanone igiye guseruka muri iyi mikino. Mbere na mbere kuri ikipe APR Basketball Club, abantu batayimenyereye cyangwa se batayizi, Jean Claude Munyandinda batubwira ko ari ikipe ki?
Urakoze cyane Edi Rwema. Nibyo koko, ijwi rya Amerika ntabwo ryahwemye kubagezaho iyi mikino ya Basketball Africa League kuva yatangira muri 2021, yari ikaba n'inshuro ya kane ikipe ya APR Basketball Club igiye guserukira u Rwanda muri irushanwa rihuza amakipe ari ku isonga muri Afurika muri basketball. Aha rero twavuga tuti ikipe ya APR Basketball Club nibyo koko ni ubwa mbere igiye guseruka, ariko ni ikipe ifite ibigeni, ikipe ifite igihagararo muri basketball yo mu Rwanda. Ni ikipe yashinzwe nyuma gato ya 1994, aho rero ikipe yagiye igira imbaraga, yagiye yigaragaza mu ruhando rwa basketball yo mu Rwanda, ikaba yaragiye itwara ibikombe bya shampiyona ndetse n'ibikombe by'igihugu. Iyo ikipe ya APR Basketball Club ni ikipe y'igisirikare cy'u Rwanda, nyine ni ya minisiteri y'ingabo z'igihugu, ni ikipe y'abasirikare. Ikipe yagiye yihariye ibikombe mu minsi yashize, ariko hagiye hacamo amakipe yagiye azamuka nayo azamukana impambara, arimo nka Patriot Basketball Club niyo yaserukiye u Rwanda muri bari kushu ya mbere, iraza nayo yikinaho yereka ko nayo ari umuke ushoboka. Hanyuma haza ikipe ya Red Basketball Club, ikipe nayo y'urwego rw'igihugu rushinzwe ingufu. Ni ukuvuga ngo rero ubu ikipe APR imbaraga yagaragazaga mu myaka igihe 17 bigaragara ko ariyo yihariye shampiyona y'u Rwanda, ubwo yaba byagiye bigaragara ko yabonye bakeba, ariko igihagararo cy'ikipe ni igihagararo kigihari, cyane cyane ko noneho no mu buyobozi bukuru bw'ikipe bavuga bati twebwe hari aho Patriot Basketball Club yageze ubwo yahagariraga u Rwanda muri bare ya 2021, hari aho Rege yageze, ariko twebwe nka APR turashaka gushyiraho intangamuganzanyo tukaba twagarukira nibura ku mukino wa nyuma. Ayo ni amagambo yivugiwe na Eric Karita Sarongo, iyo umunyamabanga mukuru w'ikipe ya APR Basketball Club, avuga ati uyu mwaka tuje tuje, ntabwo tuje dutembera, turaza dutsinde amakipe muri Sahara Conference, ariko tunazamuke tuve i Kigali. Rero ko nibura twagera ku mukino wa nyuma bitabaye ibyo, ntabwo twaba dutse neza mu rushanwa rya Baredi. Muri make APR Basketball Club ni ikipe ikomeye, ni ikipe ku ruhande rw'u Rwanda, ni ukuvuga mu ruhando rwa basketball mu Rwanda, ni ikipe ifite igitinyiro. Nubwo muri iyi minsi byagiye bigaragara ko noneho yabonye abakeba bafite agatuza aribo Red Basketball Club ndetse na Patriot Basketball Club.
Urakoze cyane Jean Claude. Aneti Mugabo, uraho ngaho i Dakar, Jean Claude yaravuze ko ikipe ya APR Basketball Club irimo kugerageza gukora iyo bwabaga kugira ngo nibura igere aho andi makipe yayibanjirije, ayo ngayo ni Patriot ndetse na Reg yageze. Witabiriye imyitozo y'ikipe ndetse unavugana n'abakinnyi ubwo bavuganaga n'itangazamakuru, wowe uko ubona ikipe, umwuka aho ngaho i Dakar uwifashe ute?
Aneti, ibintu byose urebye umwuka uko umeze mu ikipe ya APR Football Club, wavuga ko ibintu biri ku murongo, ndetse n'abakinnyi bose uko ari 12 bari hano mu gihugu cya Senegal bazanywe n'umutoza Mazi w'umunyamerika n'ubundi ego nimye nuko bagomba kubona kalifikasiyo ibyo ngibyo biraza gusaba ko bakinga imikino yose bagomba gukina bahereye ndetse no ku mikino w'uyu munsi bafitanye n'ikipe ya US Monastir mu kanya gatoya mu minota 25 iri imbere ni ukuvuga ngo rero abakinnyi bose nk'icyo warumbajije bose bameze neza biteguye nta mukinnyi wigeze ugira imvune cyangwa se ngo agire ikibazo icyo ari cyo cyose cy'uburwayi bageze hano ku wa kabiri ntabwo bigeze bakora imyitozo kubera ikibazo cy'urugendo rurerure hanyuma kandi ku munsi w'ejo bari bamaze gukora umwitozo wa gatatu ari nawo mwitozo wa nyuma mbere y'uko bakina n'ikipe ya US Monastir aka kanya turimo kuvugana ikipe ya APR Basketball Club yamaze kugera hano muri Dakar Arena barimo barakora uwoma kugaragaza ko bategerejwe n'urugamba rusoroshye rwo gukina n'ikipe ya US Monastir ikipe yatwaye irushanwa bwa mbere rya BAL ryabereye i Kigali ngire ngo abantu barabyibuka muri rusange
Jean-Claude Munyandinda amakipe atanu yamaze kubona tike hategerejwe amakipe atatu ni ukuvuga abiri azava muri iri tsinda rya Sahara n'ikipe yitwaye neza ku mwanya wa gatatu urebye aya makipe APR Basketball Club iri kumwe nayo hari Union Sportive Monastirienne turabizi ko ari ikipe ikomeye ariko rege yigeze kuyitungura muri bal yabaye muri ubushize hari ikipe ya Rivers Hoopers yo muri Nigeria ni ikipe yaserutse bwa mbere imikino ya bal igitangira ariko ntiyitwara neza ariko nanone abantu bavuga ko Nigeria ifite amateka mu mukino wa basketball hanyuma hakaza AS Douan irimo gukina imbere y'abafana bayo amahirwe ya APR Basketball Club urabona ngana te Jean-Claude Munyandinda
urakoze cyane Edi nibyo koko iri tsinda riri gukina muri Sahara ni itsinda rikomeye ni itsinda ndetse bamwe abasukengera muri basketball baravuga bati nibyo tsinda ry'urupfu cyangwa se groupe le plus relevé kigereranyije n'andi magroupe yakinye muri Karari ndetse na Nili aha rero amahirwe ya APR Basketball Club yaba menshi bitewe nayo ubwayo kuko n'izihaye amahirwe ntabwo aya mahirwe azaturuka mu ijuru ntabwo ari imana izava ku mana ahubwo yo igomba gukora ibirenze nk'uko byo yemerera ko ari ikipe ikomeye ishobora guhangana n'ikipe yari yose muri afurika ariko bizasaba akazi gatoroke akazi gatoroke yegi ni uko AS Douan iri mu rugo wabivuze ikipe ikomeye ifite abakinnyi bamenyerewe barimo twabuhariye Thomas Ibrahima igihe ifite abakinnyi bakomeye ndetse bigeze no gukina mu makipe atandukanye ya BAL kugarukaho ikipe rero mu rugo ikipe idatomboza kubera ko urabyibuka mwaka ushize yagarutse ku mikino wa nyuma itsindwana na Kibala aho kuri finali muri Dakar Arena ibi rero twavuga ko ikipe nayo ni ikipe ikomeye ifite n'avantage yo mu rugo US Monastir yo ntabwo tubitindaho ni ikipe gihangaranye mugenzi wanjye ane kamaze kubikomoza ko kwegeze gutwara igikombe cya BAL gisaba ko nakosoraho ntabwo ari muri 2021 kuko mu ikubitiro igikombe cya mbere cyatwawe n'ikipe ya Zamalek yo mu Misiri ahubwo yari yatsinze abangaba US Monastir ku mukino wa nyuma muri Dakar Arena aha rero muri 2022 ikipe ku nshuro ya kabiri nyine US Monastir yari yagitwaye ubwo nta kuyitindaho ni ikipe ikomeye turaza kugenda n'ikigaruka ku bakinnyi umwe kuri umwe turaza kugenda tubigarukaho ni ukuvuga ngo rero ikindi gishyitsi ni ikipe gishyitsi nayo igomba kwitonderwa hanyuma ikipe twavuga ko ica gukinika umuntu yabyita gutyo Rivers Hoopers yo muri Nigeria gukinika kwayo nta kundi ni uko usangayo idakunze kujya hanze cyane gushaka abandi bakinnyi bakomeye usanga ikoresha abakinnyi b'abanyanigeriya rimwe na rimwe banakina mu gihugu imbere usanga atari abandi bafite calibre international aho wenda bavuga ko umuntu yapfa gukandiraho ariko ntabwo ari bose ntabwo ari ijana ku ijana kuko hari nk'umukinnyi William Perry uyu ni umumenyere w'umunyamerika aramenyereye BAL yayikinnye mu makipe agiye anyuranye harimo n'ikipe ya Ferroviari da Beira muri Mozambique umunsi ushize yakinaga ikipe ya Patriots Basketball Club yo mu Rwanda ni umukinnyi w'umumenyere mwiza cyane utsinda amanota ya kure aha rero twavuga ko ni ikipe nziza ariko nibura niyo umuntu yapfa gukandiraho ariko ntibyaba bihagije APR Basketball Club idashoboye gutsinda AS Douan wigizeyo yigizeyo US Monastir nk'uko Annette Radu yigize mu kanya yaba yishyura muri bitwe cyangwa mu byago byo kuza kurwanira umwanya wa gatatu mwiza ntabwo ari cyo umuntu yayifuriza ahubwo ni uko ibyo yabikora hakiri kare kugira ngo gire ikipe imwe ikibica abahezi wari cyangwa se AS Manasir ikabona umwanya wa mbere cyangwa se byananiwe ikabona wa kabiri naho uko yicaye ku mwanya wa gatatu yagiye Rwema nibwo yitangiye kwishyira mu kaga.
Hanyuma Jean Claude twakwibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika nubwo twari twabivuze ubwo twabagezagaho imikino yaberaga muri conference ya Kalahari kuri iyi nshuro byarahindutse amakipe azabona amahirwe yo gukina na buri kipe inshuro ebyiri ibyo ngibyo nibishya muri bar
ibyo nibishya muri bar kandi n'ibintu byiza cyane 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 ku bantu bakurikira imikino ya basketball no kuvuga ngo ikipe y'ikinyi imikino itatu usanga itatu ibanza n'indi itatu yo kwishyura igakira n'ikipe bahanganye n'iburi inshuro ebyiri bigaragara ko ubaha amahirwe y'ikikarishye cyangwa itabonetse icyo gukomeza ubwo wawinaniye ntabwo wavuga ko hari amahirwe make wagize ibi rero ni byiza ku bakurikirana imikino bavuga bati twabonye umwanya uhagije ndetse amahirwe ahagije yo kuba twareba imikino myinshi ishoboka amakipe nayo akavuga ati twabonye oportunite zo kwipima zihagije ku buryo iyo itsinzwe nyine yinaniwe ntabwo ntawe yarenganya ikiro tubaye ikintu cyiza ni ukuvuga ngo rero Ater Basketball Club nk'urugero kurya ni kare iramutse yitwaye neza ku mikino ibanza nk'undi bagiye gukina na AS Manasir yayisobanuye ko ubwo yiteganyirije ku buryo bufatika icyo gihe nubwo yaje mukino uzabahuza ku wa kane wo kwishyura ku wa kane kimwe gitanga abwira ko aribwo undi mukino uzahuza amakipe AS Manasir ndetse na Ater uzongera kuba umukino nawo tuzabagezaho ku ijwi rya Amerika ari umuntu yavuga ati ikintu ikipe n'indi igihanganye ukayitsinda nubwo yagushyira mu kiba kwishyura ubwo uba witeganyirije igihugu cyenda nk'abari wa mbere na wa kabiri ariko nk'ubu ngubu umuntu yavuga ati nubwo imikino ihari ihagije imikino itandatu kuri buri kipe nubwo ihagije ariko udatsinze kare waba wishyura mu byago kumwe nyine bavuga ngo umuhanga wo kurya Edi Rwema ararakaraga.
Aneti Mugabo, urebye urutonde rw'abakinnyi b'ikipe ya APR Basketball Club harimo abakinnyi nka Adon Sfila, harimo abakinnyi nka Axel Olenga Mpoyo, Jean-Jacques Nshobozwa byose n'umukiza, hari Tom Bush wa Mukota, hari Ntore Habimana, aba ni abakinnyi bamaze gukina iri rushanwa ariko umuntu ntiyanatinya kuvuga ko umusaruro wabo wenda ntago wafashije amakipe yabo kugera kure usibye umukino wa mbere wenda nako muri sezo ya mbere ubwo ikipe ya Patriots yageraga ku mukino wa kimwe cya kane. Niki ubona hari akarusho ubona muri aba bakinnyi ese urabona ikipe ya APR Basketball Club ikwiye kugendera kuri inde kugira ngo ishobore kugera kure kurenza aho andi makipe yaba yayibanjirije yageze?
Navuga ko nk'uko wari ubivuze bafite abakinnyi benshi bakinnye aya marushanwa ariko kandi bafite Nshobozwa Jean-Jacques Urso nk'uko wabigarutseho kuri iyi nshuro araza kuba akina inshuro ya kane iri rushanwa rya bal ni umukinnyi umaze kugira experience kandi ni umwe mu bakinnyi mu by'ukuri nubwo Patriots ndetse na Ligue zimaze guhagararira u Rwanda wenda zitigeze zifasha kugera cyane cyangwa kubazagera kure cyane cyangwa ngo zibe zakwegukana igikombe ariko ni umwe mu bakinnyi bagiye babasha kwigaragaza bakabasha kugaragaza ko ari abakinnyi bakora ikindi. Nizera ko kuri Sportswa mu by'ukuri bashobora kugendera kuri experience ye kandi nawe nk'umukinnyi uzi ko ikipe ye yugarijwe cyangwa se iri mu rugamba rukomeye agomba kugerageza gukora neza no kwitwara neza kugira ngo abafashe ariko kandi navuga ko ikipe ya APR urebye mu by'ukuri harimo abakinnyi babiri bongiyemo aho twavuga nka Obadiah Nowell umwe mu bakinnyi ni umukinnyi wa kabiri watsinze amanota menshi muri J-League muri Amerika ngire ngo ni NBA ariko noneho icyiciro cyo hasi n'ubundi cyitwa J-League aho yaje kuba atsinze amanota 1500 ni umwe mu basore bashyashya baje urebye mu irushanwa riheruka mu Rwanda wavuga ko ari umwe mu bakinnyi n'ubundi batsinze amanota menshi kuko mu mikino ibiri yatsinze hafi amanota arenga 40 mu irushanwa rya GMC baheruka gukina mu Rwanda ni ukuza gutegereza rero tukareba ese birazana ahangaha kumukundira gusa nanone urebye ku ikipe ya wavuga ko mu by'ukuri bafite imbaraga cyane mu busatirizi cyangwa se mu kuba batsinda ariko nje wahantu mbona ikipe ya APS nkaho ifite ikibazo muri defense kuko ni ikipe yatweretse ko iri no mu Rwanda ni ikipe ishobora gutsinda ariko nawe bikoroha ko ushobora kuyitsinda icyo gihe rero haza kuba n'ikibazo kubera ko niba ishobora gutsinda ariko ntuzigane ibyo watsinze ahubwo adventure akongera agakuramo ya manota aho ngaho hahita haba ikibazo gusa sinzi niba uyu musaza kubye avuga ko ibyo ngibyo nawe arabizi ko bafite ikibazo ariko before yuko bahaguruka mu Rwanda yari yavuze ko icyo kintu agomba gukoraho cyane bari biteze ko baza guhabwa umukinnyi ngire ngo egi urabizi buri kipe yose ikina aya marushanwa ya bale NBA igenda cyangwa se bale muri rusange igenda ibaha umukinnyi uvuye muri NBA Academy n'ubu ngubu Aperi yamaze kwakira umukinnyi Mohamed Kamara waje asimbura uwo bagombaga guhabwa wameze kujya kuri draft muri NBA ni ukuvuga ko yibizi yabaza kubona uwo mukinnyi ni umunyakameruni uwe ni umukinnyi ubasha kwataka kandi akaba yanadefanda ni ukuvuga ngo yibuze byari bize kubafasha mu bijyanye no kudefanda ariko kugeza aka kanya ku mutoza ejo yatangaje ko Kamara nibyo yakoranye nabi imyitozo ni umukinnyi mwiza ariko amaze gukora imyitozo nkaravuga ati ntabwo mfite icyizere cyane cyo gusa nkaho namukinisha kuko byose bizaterwa n'uko imikino izagenda yitwara cyangwa se uko umukino muri rusange igenda umeze ubwo rero ni ukuvuga ngo impungenge njyewe mfite cyangwa se kwikiranira hafi basketi wavuga ko ateri ishobora kuba ikipe nziza mu gutsinda kuko bafite abakinnyi benshi mu by'ukuri bashobora gutsinda kandi bakaba batsinda na tuwatwe ariko ikibazo kiraza kuvuga ngo ese kudefanda niba banatsinze barabasha kudefanda kandi twabonye ko muri imikino ya basketi ikosa cyangwa se agakosa gatoya wakora gashobora gutuma utakaza umukino ubwo rero no gutegereza tutareba baraza kubyitwaramo gute gusa ni akazi gakomeye gasabwa gutsinda uko bimeze uko ariko kose kuko ni ubwa mbere koko ije muri iri rushanwa ariko kandi batanageze batabonye kalifikasiyo bajyana muri playoff ibyo nk'uko andi makipe yo mu Rwanda yabikoze ni ukuvuga ngo Aperi yaba yanditse amateka atari neza kabisa muri uyu mukino wa basketi
urakoze cyane Anete Mugabo uri aho ngaho muri Dakar Arena aho ugiye gukurikirana uyu mukino wa mbere wo mu itsinda rya Sahara uza guhuza mu kanya ikipe ya APR Basketball Club na US Monastirio mu gihugu cya Tunisia Jean-Claude Munyandinda amakipe Anete yarabikomojeho yagiye muri uru rwego rwo gukina muri za conference ahabwa amahirwe yo kuba yakongera cyangwa se kongeramo abandi bakinnyi bashya amaraso mashya mu ikipe Anete yarakomoje ku mukinnyi Noel Obadia ariko nanone hari n'abandi bakinnyi b'abanyamahanga barimo hari William Robbins hari Mohamed Kamara unguyu uvuye muri Eleved hakaza ndetse n'umukinnyi Mohamed Ahmed Abdallah Nassel aba bakinnyi bo bari ku rwego ruhe Jean Claude Munyandinda
urakoze Edi Rwema twavuga ko mubo mu bakinnyi ikipe ya Perezida Kevo Kebe yongeyemo muri iyi minsi ya nyuma twavuga ko bari ku rwego rwiza wenda mubyaje kwigaragaza cyane n'urindi yino Badia uyu musore w'imyaka 24 w'umunyamerika ni umukinnyi w'umupoyinti gadi nyine w'umumeneri metero 182 ni igihagararo nyine kidashamaje ariko yagaragaje imbaraga nyinshi yabigaragaje mu mikino aherutse gutsinda Patriots Basketball Club umukino wari uri muri gahunda yo kwibuka abajyaga bitabira Basketball bazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 uyu mukinnyi yagaragaje spectacle agaragaza n'umusaruro w'amanota umukinnyi mwiza ukora dribble utanga pasi yihuse umukinnyi uzi gusoma ikibuga uyu nguyu abenshi banavuze ko ari ku rwego rusa nk'uruhenzi gatoya Adonisira ndetse na Jean Jacques Nsonga byose ni mukiza kuba rero afite nako karushaho ko kuba akina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umukinnyi wigaragaje naho asanzwe akina umukinnyi ukiri muto ufite imbaraga ashobora kuba inyongera nziza uyu nguyu ntashidikanywaho undi mukinnyi ni uwitwa wari umaze kumukomezaho ni umunyamisiri Abdullah Mohamed Nasser uyu nguyu ni umusore muremure ushinzwe metero 2.6 uyu nguyu aracyari muto ku myaka 20 gusa we bivugwa ko nyine nawe akina mu makipe ya abana nawe akina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minyamisiri ariko ariko we ntabwo yigeze yigaragariza abanyarwanda ubwo wenda ibyo ari bukore ari gutungurana umuntu ariko yamwizera kuko nyine nta wundi baravuga ati nyine iyo nta yandi mahitamo ufata hari twamaze mu kanya aneti ndetse nawe umaze kwikomozaho muvuga ko Richo Cekamuka uyu nguyu ni umunyakameruni w'umujiniyoro ni nawe wari wagenewe nyine ikipe ya APR ariko kubera ko cyatwa gutera amahirwe inyoni ubu ngubu yagiye mwese iyo gahunda ya drafting muri NBA ubwo nyine arimo aragerageza amahirwe ye ubwo yategereje kureba niba hari ikipe yazamufata mu makipe asanzwe akina nk'abagize umwuga uwo rero ntabwo kikimubara iwacu n'ubundi yari yatsinzwe gusa ukurikije uburyo yajyaga aritwara ziko umwaka ubiri yakinaga ikipe ya red ari elevate nyine n'ubundi ari umutizanyo aba ari elevate ariko nyine si uwacu niyo mpamvu turi tumubuze tutajya kumuririra ariko rero icyo kibazo cy'uko kuri center cyangwa se ku bapivo bavuga ko uyu nguyu Abdallah Ahmed niwe yatezweho amakiriro ku myaka ya 20 sizi niwe yahita ikipe gusa hari undi uyu mugabo nanone Dario Hunt muzee wa kazi imyaka 35 nawe yaje muri uru rwego rwo kugira ngo APR Basketball Club irenforce yongere n'abandi bakinnyi gusa harimo bamwe bafana ba APR Basketball Club bavuze ko ataremeza neza ariko umutoza we amuryamyeho aravuga ati hari ibyo mutareba ko mutari abatoza ariko ibakamaro uyu mukinnyi Dario Hunt ashobora kumarira gusa nyine impungenge mu bafana biracyari z'uko ku rwego rwa pivo nta kizere kinini gihari ariko igishoboka ni uko uyu mutoza Mazen Trap wa APR Basketball Club ashobora gushyira imbaraga ze agashyira imbaraga ze mu gukina akira imbaraga bakina inyuma ko ari abafite bashobora gukinira inyuma kuri mirongo rimwe cyangwa kabiri ari nabo bashobora gutsindira kure abo nyine barahari bahagije harimo Adonis Shira harimo Noel Obadia uyu nguyu utaruhariye hakaba Jean Jacques Lipton ubwo agerutse n'umukiza hakaba ndetse n'aba bantu bari Habimana twavuga ko imbaraga nyinshi za APR Basketball Club ziri ku bakina kuri nimero rimwe ndetse n'abakina kuri nimero kabiri ariko abari hafi y'intangara wasihobo washyiho akabazo ariko ntawuvumira itararenga ntekereza ko yesi Monastir si ikipe gitangaza ni ikipe itsindika uributsa ko Red yarabikomojeho Red Basketball Club yarabatsinze umwaka ubanziriza ushize ubwo bahuriraga nyine muri Sahara ikipe yose Monastir umwaka ushize yaje muri Sahara ariko ntiyashoboye kuyikura yatashye ihiriyemo mu itsinda ni ukuvuga ngo ikipe irakirika ntabwo yacitse cyangwa se nta kuvuga ngo igikuba cyacitse aya makipe amahirwe arangana gusa nyine ikipe y'isaha nyine inararibonye nk'abangaba ba Mostar Gayaza abakinnyi nk'abangaba ba Firas Lahyami ni ikipe yo kwitondera cyane cyane ko inafite igikombe yatwaye 2022 na 2022 edi
kuri iyo kipe ya US Monastir ukurikije urutonde rw'abakinnyi ifite benshi bamaze gukina muri irushanwa rya Basketball Africa League abakinnyi nka Marcus Christopher Usman Marnoui Atel James Majoka uyu nguyu nta nubwo yitwaye neza ubwo yakiniraga ikipe ya Petro de Luanda muri sezo ishize ariko hari Firas Lahyani kuba ikipe itahindutse cyane byo birayiha amahirwe cyangwa se biragabanya amahirwe ya
navuga ko niha amahirwe kubera yuko basketball ndetse n'indi mikino yose uko tuyizi kumenyerana ibyo bita automatisme no guhanahana imipira kumenyerana mugenzi wanjye ahagaze pasi nza kumuha araba ari pontene yo gute ni ibintu byiza cyane iyo mumaze kumenyerana abakinnyi rero iyo bamaze gukina imyaka itatu imwe baba barabaye nyine nk'aho ibintu ari ibintu byikora hari rero umuntu yavuga ko ari avantage kuri bo noneho hakiyongeraho ko namaze kugira ubunararibonye buhagije uyu nguyu Mokhtar Gayaza uyu nguyu afite imyaka 37 ariko akenshi muri basketball bazakubwira bati imyaka ahubwo uko umuntu agenda yongera mu myaka mu mikino y'amaboko nibwo agenda amasite yongera uribuka ko mu minsi ishize bari bafite imikino itabuhariwe Radwan Kimane ubu nguyu izi myaka ye 43 nubwo nyine ubu ngubu yagiye gushakira amahirwe ahandi ntabwo agikina muri Tunisia uyu nguyu rero yari umwe mu bakinnyi ngenderwaho kandi akuze ibi rero by'uko abakinnyi bamenyeranye bakinnye igihe kinini bafite n'iryo shaka ryo kugira ngo babe bakwikiriza igikombe nibwo mu nshuro enye gikiriye baba bagitwaramo kabiri ni ikintu cyabasunika ariko nanone nibyo baramenyeranye hari ababa gukina inshuro enye badasiba ariko nanone abivuze ko ari ikipe ikinika ikipe ikinika kuko yaratsinzwe umwaka ushize yaratsinzwe nabi cyane hazamo no kwitwara nabi cyangwa mu bakinnyi bagenda bahabwa n'agasepo n'amakarito abirukana mu kibuga aha rero ntabwo twavuga ngo ni ikipe idakinika hanyuma rero kugenda bakugira ati aho kugira ngo jewe umuje na ara hariyo mukiri wamuje nabanga bayese munasi kuko arabyaje bigaragaza ko ari kiti ikomeye ariko ikimika ishobora gutsinda kuko ishobora gutsinda.
Aneti mugabo aho ngaho idakari mu mikino yagiye ibanziriza abantu bagiye banenga ubwitabire kuri iyo arena y'Idakari na hano ubu ngubu ndimo ndareba kuri televiziyo yanjye urabona ko ubwitabire buri hasi cyane benshi bakavuga ko ahanini biterwa nuko iyo arena iri kure y'umujyi kuba ubwitabire na nubu budashimishije ikibazo kiri
ngira ngo nuko abikomoje cyambere hari stade iri kure isaka biri buri ya football cyangwa basket muri Senegal nagari umukino nagari imikino igezweho cyane cyangwa se imikino iri popular imikino izwi cyane ni ukuvuga ngo umukino w'abanyasenegal ni umukino wo gukirana ni wo mukino wawe ntabwo rero mu by'ukuri ndaba gusobanukirwa niba ariyo mpamvu abafana ari bakeya cyangwa se niba ari uko ari ku wa gatandatu kuko urebye n'imodoka mu muhanda ni nkeya abantu hanze ni bakeya ntabwo mu by'ukuri nanjye ndaba gusobanukirwa impamvu ya nyayo ituma abo bafana bataza ku kibuga ariko kandi nani ikintu kigaragaza ko bale mu by'ukuri irimo kuba mu gihugu kuko wenda nk'iyo ugiye nko mu bindi bihugu hari amarushanwa yabaye usanga byibuze baba banakoze na za banazi cyangwa ibyapa bigaragaza ko hari irushanwa riri mu gihugu wenda wagira nko ku kibuga cy'indege ukaba wabona ko hari irushanwa riri mu gihugu ni ukuvuga ngo no ku kibuga cy'indege nta kintu cyari gihari ntacyo kigeze tuhabona tuza no ku mihanda nta kintu icyo ari cyo cyose kigaragaza ko bari mu gihugu iyi stade ijyamo abantu 15,000 ariko mu by'ukuri nta muntu uri hano n'imodoka ziri hano muri parikingi ni nkeya ubwo rero wakwibaza jyewe natekereje ko wenda bari buze kuko mfite amatsiko yo kuza kureba AS Douanes niza kuba irimo gukina na Rivals wenda nibwo bari buze kuza wenda se nuko hagiye kubanza umukino w'ikipe ya APR ndetse na US Monastir atari amakipe y'igihugu cyangwa se amakipe y'imbere mu gihugu wenda nihaza kuba harimo gukina AS Douanes nibwo dushobora kuza gusobanukirwa mu by'ukuri ikibazo cy'abafana niba koko ari ukudakunda umukino cyangwa se niba ari uko iyo mikino itari popula muri iki gihugu cyangwa se wenda ari uko abanjije amakipe atari ayo mu gihugu bakavuga bati reka n'ubundi ni wikendi turaza kuza wenda kureba umukino wacu wa kabiri cyangwa ikipe yacu cyane kuri buze gutangira ku saa sita kumi n'imwe n'imwe saa mirongo itatu hano muri Senegal.
Urakoze cyane
kigeretse kuri ibyo urebye uko amakipe ameze wavuga ko mu by'ukuri amatike asa nkaho ari hejuru kubera ko yajyanye wenda wungishije mu yandi mafaranga kuko nk'ubu ngubu tike ya VIP iri ku mafaranga 14,000
ubwo ni mu madorari angahe ubwo ni amadorari angahe
icyo noneho ntabwo nshaka kukubwira amafaranga kuko ntabwo nigeze mbirebaho ariko kandi urebye ugereranyije wenda nuko ayandi matike abagura ubona ko amafaranga y'amakipe nyine ari hejuru wenda nabyo ushobora kubigira impamvu kuko 14,000 ni amafaranga menshi yajyanye mu madorari wenda nabyo ushobora kubigira impamvu singizi ariko njyewe navuga ngo wenda icy'abafaranga cyo kwaba twategereza abandi tukaza kureba kuri AS Douanes niza kuba irimo gukina kuri imbere y'abakunzi bayo se baraza kuba bahari cyangwa ntabwo bari buze kuba bahari.
Urakoze cyane Aneti Mugabo, turaza kukureka ukomeze ukurikirane uwo mukino, tukaza kugusaba ko mu gice cya mbere ni cyiza kuba kirangiye uze kugerageza udushakire yaba abakunzi ba APR Basketball Club cyangwa se n'abandi kugira ngo baze kutubwira uko igice cya mbere kiza kuba kirangiye, ubu twakureka ugakomeza ugakurikirana uwo mukino, hanyuma natwe hano ku Ijwi ry'Amerika mu kanya ku isaha 10 n'igice zuzuye ku isaha y'i Kigali no mu Rwanda yo mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi turabagezaho uwo mukino.
The Basketball Africa League and the Car Arena are committed to creating a safe and enjoyable sports and information experience. We therefore ask you to refrain from taking flash photos and any other disruptive behavior, such as crowding, throwing objects.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese mu duteza amatwi ni Edi Rwema ubasuza kandi imbaho ikaze muri gahunda idasanzwe y'Ijwi rya Amerika aho tugiye kubagezaho umukino witsinda rya Sahara imikino irimo kubera I Dakar mu gihugu cya Senegal aho muri aka kanya umukino ufungura iryo tsinda ugiye guhuza ikipe ya Armée Patriotique Rwandaise no kuvuga APR Basketball Club yo mu Rwanda ni ikipe ya Union Sportive Monastirienne yo mu gihugu cya Tunisia mu kanya ndabona amakipe yombi amaze kugera mu kibuga mu kubageza umukino ndi kumwe na mugenzi wanje Jean-Claude Munyandinda wongeye kwirirwa.
Mwiriwe neza Edi, amakuru yanyu?
Amakuru ni meza cyane kandi nongere nawe nguye ikaze ni kunshuro yindi twongeye kugeza ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika ibijyanye n'iyi mikino ya Basketball Africa League ni mikino umaze kumenyera umaze kumenya abakinnyi benshi bakina muri rushanwa bamwe baragenda bagaruka abandi ntibagaruke ariko kuri wowe iri tsinda rya Sahara uraribona gute?
Urakoze cyane Edi Rwema, nongera ngushimira mvuga ni urugendo rw'imyaka hafi ine muri Basketball Africa League dufatanye ikiganza mu kindi ni urugendo rutoroshye kandi twizera ko no mu myaka iri imbere tuzakomeza kugeza ku bakunzi bacu ku bakunzi ba Radio Mudatenga Ijwi rya Amerika imikino ya bal bamaze no kumenyera avuga niho reka nongere ngushimire mvuga gikomera komera rwose Imana izakugenere amahirwe n'amafaranga nicyo cya mbere cy'ibanze nakwifuriza nubwo ubuzima aricyo kintu cya mbere ariko mvuga gikomera uragahora n'Imana n'amafaranga warumbaje uti urabona rino tsinda rya Sahara rimeze gute itsinda rirakomeye twatangiye turikomoza mu kanya daheruka ubwo twabwafuki harimo ikipe iri gukina mu rugo wa S1 yageze no ku mukino wa nyuma muri bari iheruka y'umwaka ushize hari ES Munasiri ni igihangange ifite iki gikombe cya 2022 hari Armée Patriotique Rwandaise nk'uko wari umaze kubivuga ikipe y'ingabo z'igihugu ifite inyota yo kugeraho bake babaye bageze ni ukuvuga REG ndetse na Patriot Basketball Club hakaba na River Supers ishobora gutungurana n'ubwo mu mateka yayo muri bare ya mbere yasohokeye mu cyangu igasimirwa mu itsinda ikavamo nta kintu kigaragaje ariko nayo nta wapfa kwisuzugura ni ukuvuga ngo rero aya makipe aho bikomereye Rwema ni uko agomba kwishakamo nyine abiri ya mbere hanyuma iza ya gatatu igasigara ireba niba yaboneka mu mwanya undi wundi uzaba usigaye kuko ubu hari Bangi Sporting Club irekereje kureba niba koko ayo mahirwe yayo yashoboka ushobora kujya mu kanya ya gatatu nziza cyane cyane ko Cape Town Tigers yo yamaze kubona ayo mahirwe yo kujya mu kanya ya gatatu nziza yazamukiye muri Karahari aha rero cyavuga ati itsinda kuko ariryo rigiye gukina ubwa nyuma ni itsinda riteye amatsiko ni itsinda twavuga nyine ry'urupfu nk'uko bamwe bafatanye no kubyita cyane cyane ko nyine hano ibizaba byoroshye barahatanira imyanya ibiri ya mbere kuko uwa gatatu wo ni uwo kwishyira mu bibazo cyangwa muri tombora niyo mpamvu rero twavuga tuti abangaba bagiye gukina ubwa nyuma niyo mpamvu nyine n'amatsiko cyangwa suspense birimo bigenda byiyongera ariko icyumweru kimwe kirahagije ndetse n'imyezi uko bihagaze.
Urakoze cyane Jean-Claude Munyandinda. Abakinnyi batanu ba mbere babanza mu ikipe ya US Monastiri bamaze kujya ahagaragara abo ni Amru Bulge, hari Marcus Christopher Crawford, hari Ustama Malnawi, hari Atel James Majok na Firas Lahiani. Abo batanu ba mbere urabona ute Jean-Claude Munyandinda? Benshi muri bo bamaze gukina irushanwa kenshi.
Twavuga ko ni ntoranwa rwose twarimo tubikomozaho abo bose kubabona ari barindwi ari batanu nako mbabarire bose hafi ya bose usibye uriya mukinnyi umwe wambaye nimero zeru niwe wenyine uwo Amru Belage Amru Bualeg nani umunyatunizi ariko ngira ngo ubwo baserukaga muri bari ya mbere wenda yari atarazamo cyane cyane ko yari atarinjira muri ikipe ya US Monastir ariko abandi basigaye aribo nimero rimwe ariyo Chris Crawford yatangiye akiniye ikipe n'umundi US Monastir igitangira wenda wabanza ukababwira abadukurikiye abagiye gutangira basanga ikipe ya APR mbere ko dukomeje
abagiye gutangira mu ikipe ya APR nta bandi ni Adonis Fila uyu nguyu aramenyerewe cyane iri rushanwa amaze kurikina inshuro nyinshi hari Noel Obadia hari Dario Hunt William Robbins ndetse na Axel Olenga Mpoyo ngira ngo Mpoyo we agiye guseruka ku nshuro ya kabiri
nibyo agiye gukina ku nshuro ya kabiri ndetse na Adonis Fila nawe yigeze guseruka ari kumwe na Bal na kumwe na Red muri Bal nawe ni umukinnyi utari mushyashya ariko na yindi cyari tumaze kwikomoza mu kanya bari abakinnyi bandi uko ari bane n'abakinnyi batari abashyitsi muri Bar ni ukuvuga nimero rimwe wahawe ni Chris Crawford twavuze nimero karindwi Usama Marnawi nimero cumi na gatatu Afer Majok utabuhariwe ibindi bisigare by'ibihugu bitatu hari ubwa Libani hakabwa Australia ndetse n'ubwa Sudani y'Epfo ni umukinnyi wagiye uzenguruka amakipe anyuranye ariko nyine n'iy'amazi ashyira ariko ntiyibagirwe aho ngaho agarutse rero muri US Monastir yanamugaragaje hakaba rero n'uyu nguyu kabuhariwe Silas Lahyani iminsi yashize abantu bajyaga batangazwa n'uko yakinaga yambaye amarinete y'uburebe niba agarura amarinete mu kibuga hari igihe umuntu aba afite ubuhanga ariko ikibazo cy'amaso kigakomeza kumuzonga ubwo rero ubwiza tukareba ni abakinnyi ku mpande zombi batoranyijwe cyane cyane ko n'umutoza ku mpande zombi abavuga ati nibo nizeye nibo ngiye kubanzamo senti kiduzi senti maje ubu rero muri iyi minota mirongo ine muri iyi minota mirongo ine yo guhangana tugiye kureba icyo APR ishobora kwereka abanyarwanda cyangwa se US Monastir ishobora kwereka abanyatuniziya umukino twavuga kuri mu mikino ikomeye muri iyi mikino yo mu matsinda haba muri Karahari haba muri Nili ndetse no muri Sahara Edi
tunibutsa ko ikipe ya APR Basketball Club itozwa n'umutoza Mazen Track akaba yungirijwe na William Beino ndetse na Daniel Zigirinshuti hanyuma ku ruhande rwa US Monastir umutoza ni Munil Mohamed El Kridani akaba yungirijwe na Mohamed Gaduri mukanya rero mu masegonda make cyane umukino uraba utangiye umukino uratangiye Jean-Claude Munyandere
nibyo umukino ugiye gutangira amakipe yombi nyine agiye kwipima ingufu biterera hejuru bavuga ati umunsi ni nta wundi ngo nimero zeru ni zeru ikipe ya APR ikipe ya US Monastir aherejwe Lahyani asize mugenzi nimero zeru Lahyani ni nshuti ifite yambaye ndetse navugaga ngare arayambaye agerageza amanota ya mbere abiri kugira mwangi mu mupira urabarindana batari kuhabaye ikosa rigiye guhanwa n'ikipe ya US Monastir mukinnyi nimero kane w'ikipe ya APR Basketball Club avuga ati ibingibi atemeranye n'umusifuzi ariko nyine umusifuzi aba yabibonye buriya nimero kane nta wundi ni Dario Hunt mugabo w'ijyango nimero kane w'ikipe ya APR ikipe rero ya US Monastir ifashe umupira nimero zeru ahereje Afer Majok nawe ahereje mugenzi we Marnawi kwandikwa Majok Janke yambere y'amanota abiri rero ikipe ya US Monastir ikaba iyabonye Afer nagiye ari kuzamuka ariko biranze barikibamukiye muri US Monastir bafite inyota yo kureba mu kibuga Crawford ugerageje kure umupira wabitewe na Rahyani ariko Afer nayo ndiravuga ijambo ryabo rya nyuma nimero kabiri Obadia kwandikwa Hunt kwandikwa Robbins wake nimero zeru Adonis Fila amanota atatu meza cyane reka turebe niba ari atatu bayashyiramo kuko ni atatu cyangwa ni abiri ebyiri wenda ni atatu nibyo atatu ya APR abiri ya US Monastir
atatu ya APR kuri abiri ya US Monastir umuntu yavuga ko umukino usa nk'aho utangiranye ingufu huria mukinyi Atelma Jock umaze kwandikiza na muri umukino wa basketball cyane cyane mwishwanwa rya Basketball Africa League amaze kuriserukamo inshuro zitari nkeya nubwo ubushize atigaragaje cyane ubwo yakinaga ikipe ya ikipe ya Petro do Luanda ariko bisa nkaho kuri inshuro sa nkaho yaje yiteguye neza umukino ukabukomeje Jean Claude Munyandinda
Anijo, kite ya APR, niyo kite, Adoni Sairizu ya mwyeje Ampoyo, mwyeje Raijinano, nijo sati ya Korea iko kuri ishwendi mkundi ye, mpoya seru mwuni zijiho mwishira mwa mwakata tu, ukira wimu tachane, mwo Chris Crawford, ni yes mwanafir, ajirajeze Agini, naora muna niye, mpoyo, mpoyo kwa ande kwa Obadia, Obadia here jende Adoni Faila, uchizi dunda, jirajeza tatari kwa mwangi ye, kiki ya afer basketball club igerageza gutsindira kure kuko yatsinze atatu ya mbere irabyoherwa ishaka kugira ngo ishakishe atatu n'umuntu ariko ntabwo uri gukunda yes marasiri kwande kwa Terry Majors kwande kwa Crawford Crawford baki marnawi marnawi simba mari kosari kwa umusifu ya byoreye mukino mukina urimo imbaraga nyinshi y'ibyema bigaragara ko ahangaha ni imitsi gafite imisano ntabwo waza ahonoka amakipe abiri agaragaza imbaraga ku mpande zombi batiriya nirya kosa nyine umukinnyi usama marnawi avuga ati ya nkore ikosa ariko nimwabyitaho bigaragara ko nyine bari mu mitsi bari bashatse no gufatana mu masengero ariko umusifuzi ati reka mbesheranye bitaraba bibiti ku igisa ya play kwande kwa William Robbins Aper William kwande kwa Mpoyo Mpoyo Aper Mpoyo kwande kwa Hans Dario Hans Dario ni ufite chate kwinjira mo andi manota abiri meza cyane manota atanu Aper basketball club kuri abiri ya Yesu Marasir basi twaje twaje ngo ni nimero kane Dario Hans umugabo w'imyaka mirongo itatu n'itanu wavutse muri mirongo inani n'icyenda akaba rero ashyizemo amanota yigize atanu atanu aperi kuri abiri esi manasi baramukurikiye neza cyane aperi majosi umukino utirifashwe na nimero kabiri umumeneri mwiza cyane obadiya noweli aperi nashatse kurebamo biramwangira banjye ni izamuke kwande kwa Crawford esi manasi ni izamuke Crawford kwande kwa nimero karindwi marnawi ukenze neza cyane Boya Seri baragukenze nawe urabyumva uranabyemera amanota ni ya Yesu Murasi kuri atanu ya Aper mikino uduheye ijisho kuko amakipe yatinyukanye nguwo Robert wa Aper agerageje abiri ya kure neza cyane arindwi Aper umukino urimo imbaraga amakipe atsindana ku mpande zombi ebyiri nta gihunga Aper irabona ko bishoboka n'ikipe ikindi kikipe ya Yesu Murasi
Abanota na arindwi kurane arindwi ya APR Basketball Club uyu mukinnyi w'umunyamerika William Robbins umaze gutsinda ayo manota abiri ndetse akaba yanakoreweho ikosa akaba agiye gukora lance iminota isigaye ni tandatu n'amasegonda mirongo ine n'ane kugira ngo ikarita ya mbere irangire ikipe ya APR isa nkaho itangiranye ingufu ariko nkuko twabivugaga muri arena rwose ndabona abantu ari bake ariko ndabona abafana bafite amabendera y'u Rwanda bigaragara ko ikipe y'u Rwanda ibimaze ifite abafana nubwo ari bake muri iyo arena y'Idakar Jean Claude Munyandinda
nibyo koko hari abafana bakeya bajyanye n'ikipe babayikera ingabo mu bitugu hakaba hari n'abanyarwanda baba muri Senegal nabo bashobora kuvuga bati reka tujye gushyigikira bene wacu rero ni bakeya ariko ni bake beza muri rusange arena yiwe yambaye ubusa urabona rwose arimo igitonyanga mu nyanja aho abantu bavuga bati se Senegal umuco muto basketi ntarinjiramo neza kuko byagiye bigaragara no mu yandi marushanwa ya conference ya Sahara yaba wabonaga ko baza bitandagira rimwe na rimwe wenda n'abashoboye kuboneka bakaboneka ari uko ikipe yabo yaserutse reka rero tujye gutegereza turebe niba kuko ubwo ikipe ya ASEAN iza kuba imanutse mu kibuga ihura na River Supers niba hari abaza kwiyongera kuko biragaragara ko iyi arena ibihumbi cumi na bitanu igenewe birasa nkaho rwose ari mu gitonyanga mu nyanja mukirwaye uhagaze mukirwaye uhagaze gatoya aho abatoza batumvikana neza n'umusifuzi ndetse n'abakinnyi byabo cyane cyane ku ruhande rwa Yesu Mwasi bavuga bati bitwayeho ni biki la sefra rero ihawe William Robbins umukinnyi mwiza w'ikipe ya APR FC Club yarahawe rero ajyaje inota amanota 8 ya APR FC Club manota ane ya Yesu Mwasi ariko ikaraba ijambo ryayo rya nyuma nguwo Crawford ushakisha mugenzi we nguwo nimero zeru Amru kwande kwa Ater Majok kwande kwa agerageza atatu neza cyane ndetse nayo isemaho nayo ifite inyota Crawford umenyerewe ku manota atatu arindwi rero ya Yesu Mwasi kuri APR amakipe arimo aragenda na hegi bigaragare ko haraza uza gutsinda araba yabikoreye kuko amakipe aragenda aryana isata burenge
amakipe aragenda aryana isata burenge aragiye hariya nde nomero kabiri agerageze abiri Crawford niwe ufite umupira umunyamerika Crawford uhayinde Atel Majok agerageza abiri ariko biranga umupira ufatirwa n'uyu Axel Mpoyo auhaye kande Adonis Fila kwa Mpoyo ushubize Adonis Fila agerageza tatu ariko reka da umupira ukaba wifatiwe urengejwe n'umukinnyi wa Apple Basketball uyu mukinnyi Noel Obadia Jean Claude Munyandinda nakomeje kuvuga ko yigaragaje cyane ubwo yerekanwaga n'ikipe ya APR Basketball mu mikino yo kwibuka nibaza ko benshi mu bakunzi b'ikipe ya APR Basketball Club bamutezeho byinshi cyane Jean Claude
nibyo n'umukinnyi yigaragaje cyane abantu baravuga bati kuba witwa Michael Dixon wari umaze igihe gito cyane muri APR Basketball Club yari amaze gusezera yigira muri Al-Ittihad yo mu Misiri icyo gihe baravuga bati ntacyo gihombye kuko aje ukomeye rero amanota icumi ya APR Basketball Club umukinnyi yigereyemo rwose Adonis Fila ni utuntu twe aradiribura akaba yasenetera igihagararo cye ntigihagije ariko ubuhanga akoresha bwamugejeje kure amanota icumi rero ya APR kuri arindwi ya Yesu Mwasi bigaragara ko APR ntabwo bifite Rahiyani nawe amanota icyenda Rahiyani nawe ni umukinnyi cyangwa ari umubyeyi wa kazi ukina yambaye amadarubindi ariko ibyo ngibyo ntacyo biba bimubwiye icumi APR icyenda ya Yesu Mwasi cumi n'abiri ikipe ya APR ivuga ku kibazo twagukije cumi n'abiri amanota asizwemo na Adonis Fila n'ubundi cumi n'abiri ya APR ku cyenda Yesu Mwasi nayo idacika intege barizamukiye ku ruhande rwa nimero kabiri rije muno na Ashraf Ghanouni kwande kwa Rahiyani kwande kwa Ghanouni Ashraf Ghanouni niki ufite aracenga ba umwambi uzamukire Obadia twavugaga Obadia terekamo APR Basketball Club cumi n'ane kipe yashije Obadia cumi n'ane APR kuri ku icyenda ya Yesu Mwasi cumi n'ane cy'amanota atanu bigaragara ko n'umutoza Mazen Truck wa APR aravuga ati abasore banjye ndabizeye nta kibazo mukomeze mu ngendo iriya tiri urayibonye iriya tiri cyangwa se kuriya kwiba mu cyongereza kwambura umupira muri buriya buryo bw'amahiri ya mwita tiri ni nko kuwumwiba amwigenera neza cyane ahita aramwizamukira ashyiramo ya manota abiri nk'uko yavugaga rero Egil Rwema ni umukinnyi wa Badia Noel umukinnyi ukiri na munsi ya makumyabiri makumyabiri n'ine akaba ari nawe ari kwigaragaza urabona ko umukino wa APR bagerageje kubakira inyuma urabona Adonis Fila urabona Robbins asa nk'ukinnyi inyuma agerageza amanota ya kure ndetse na Mpoyo APR nubwo akina nk'umuforwadi ariko urabona ko akenshi gupenetera nta gikora cyane ahubwo agerageza guterera kure ari nawe ingufu nyine z'abakinnyi ba APR ziri kurusha uko wenda bakwiringira ibintu bya robo cyane cyane ko igihagararo cy'abakinnyi bo muri Yesu Mwasi kirigaragaza APR Majok afite hafi metero imwe na santimetero ebyiri na santimetero icumi ni urwego aha rero kwiringira uburebure ntabwo aribyo biri gukora ahubwo bariringira ubuhanga na tekinike ku buryo twavuga tuti muri iyi minota ishize APR nta kosa yakoze kugeza ubu ngubu ebyiri
Jean Claude Munyandinda kugeza ubu nk'uko wari ubivuze ni amanota ikipe ya APR ikomeje kuza imbere n'amanota 18 ku 9 uyu mukinyi Noel Obadia nkuko mwakomeje kubivuga niwe kugeza ubu ufite amanota menshi amaze gutsinda amanota 5 mu gihe ku ruhande rwa US Monastir Marcus Christopher Crawford ariwe uri imbere n'amanota 3 Jean Claude Munyandinda hari umukinyi wa APR iherutse kugura uyu nguyu nta wundi ni Israel Otobo uyu mukinyi uramwibuka ko yakinye ikipe ya Dynamo mbere yuko isezera mwirushanwa kubera ibibazo bya logo ya Visit Rwanda abantu bari batekereje ko Israel Otobo ashobora kuzakina iyi mikino ariko wenda nibaza ko amategeko atamwemereraga
nizyo nizyo yakini kipe ya Dynamo ndetse anifaraneza mu mukino wakinye bwa mbere nubwo nyine Dynamo yaje guhagarikwa kubera kutubahiriza ibyasabwaga na regoma y'iri rushanwa rero yarasezerewe ariko niko bimeze amategeko yo muri Basketball Africa League ni ukuvuga ngo iyo wageze muri iki cyiciro nyine cyo mu matsinda cya conference ubwo ntawe ifaze ifatwa nk'ari faze ya nyuma nubwo nyine haba hazazana za playoff ariko ntabwo yaba yemerewe gukina amakipe atandukanye kandi asa nk'aho ari muri faze zimwe rero ntabwo amategeko abyemera ariko nyine buriya iribikiye APR Basketball Club iramwikiye mu mikino izakurikiraho rero ni n'umukinnyi mwiza ukiri mutoya nawe ku myaka hafi 20 nibwo ntabwo yarazihiza aracyari kuri 19 bigaragara ko nubwo wenda atabafasha muri bar ariko ashobora kubafasha muri shampiyona nayo yaje kugera mu kurwego rukomeye playoff minsi iri imbere zaba zikinwa kamarampaka aho rero bizasaba ko abakinnyi nk'aba ngaba barebare b'abapivo bisaba ko bakwifashishwa cyane cyane ko bigaragara ko nta mukinnyi w'umupivo twavuga ko ngenderwa muri APR kugeza ubu ubwo rero yaba ari yegera nziza ikipe ya US Monastir nayo izamutse ikageza 12 ya US Monastir kuri 18 ya APR ugira buri minota 3 APR ariko itaravuga ijambo ryayo rya nyuma Aksel Poyo kwande kwa Agen Tyler winjiyemo reka turebe amanota abiri meza cyane ya Agen ikina mukinnyi uri gukina neza cyane 16 wa APR Basketball Club 12 ikipe ikomeje kuza imbere ikina ifite confidence bigaragara ko nta bwoba ari nako nyine ariko ikipe nayo itayoroheye US Monastir nayo ikipe twirinde ko yashyiramo diferanse nini bamaze gukora remplacement bigizamo umukinnyi mushya 24 Sadio Dukure niwe winjiyemo ntabwo ariwe ni George Williams niwe winjiyemo nonaha ariko umukinnyi bigaragara ko nyine amanota aracyari 16 APR kuri 12 ya US Monastir bigaragara ko umutoza yamaze kubona ko amazi atakiriya yandi yatangiye gukora na plasma hinjiyemo George Atikedi Williams umunyamerika nawe ku ruhande rwa Yesu Manasir akaba yinjiyemo asimbura Silas Lahyani wa mugabo wa Marinette APR ni ifite umupira n'igiye kurengura Ntore Habimana nawe yinjiyemo mu kanya kwande kwa Adoni Adoni si yageje abiri turebe yaramwangiye ntabwo iminsi yose yari ku cyumweru barizamukiye kanini kwande kwa Ater Majoke igerageje ntabwo ari Ater Majoke ahubwo ni nimero 14 George Williams nawe ni umugabo w'ibigango metero 195 yinjiye amanota atumye aba 18 US Monastir kuri 16 ya APR yaragerageje atatu Robin Saito nyuramwangiye aragerageje kurebamo nimero 34 yinjiye mu mukanya remplacement Abdulaziz Ahmed twavugaga wa munyamisiri w'umwana imyaka 20 akaba yinjiye muri kurande rwa APR Basketball Club yaragerageje nawe kumarika ariko kosta wa musimisi reka turebe niba umusifuzi hari itari bumumarire nibyo yamuhaye yatanze lanse kuri ya kosta bakoreye Abdullah Ahmed Mohamed Nasser wa APR bigaragare ko APR nibyo ikipe bari gukina irakomeye ariko APR nayo iragaragaza ko nta complexe ifite neza cyane lanse ya mbere nako nziza cyane ya Abdullah Ahmed 18 ya APR Basketball Club 18 lanse ya kabiri ntabwo igezeyo rwose imbaraga zibaye nkeya ni ukuvuga ngo umupira ugiye gushyirwa ku ruhande hagiye kuzamo ba bantu bashinzwe gutunganya ikibuga ibyo byose ni mu kibuga Jean Jacques Hilton ndavuga bati super sub irabaye cyangwa se iyo yinjiye makenshi abahisenze impinduka akaba yinjiyemo asiguye William Robbins nawe wagerageje gukina neza bigaragara ko rero ransasi nibwo zatangiye kugenda zimenyerwa bigaragara ko irangi ryatangiye umukino isoko yatangiye gufata irangi ariko na Yesu Marasira ariko ishyiramo imbaraga 17 APR 16 inota rimwe ryonyine risigaye no kwitonda shobozwa 3 ariko aramwangiye kwande kwa poyo kwande kwa shobozwa n'ubundi ntabwo ari shobozwa ni amanota
16
ya Yesu Marasira kuri 20 APR atatu neza cyane atsinzwe na William na Agonikira bigaragare ko urugamba rutoroshye igirwemo
urugamba ntirworoshye uriya mwana Muhammad niwe wari umaze gushyiramo ayo atatu amasegonda asigaye ni 50 amanota 20 ya APR Basketball Club kuri 16 y'ikipe ya US Monastir aragerageza Tech Majok 18 kuri 20 amasegonda ni 30 asigaye agiye ninde Adonis Fila wa APR Basketball Club Adonis Fila arazamutse agerageza uhaye ntore kwa Adonis Fila aragiye Adonis Fila agerageza abiri reka da umpira ukaba wifatiwe na nomero 24 Sadiudu Kure arazamutse kuri Crawford abiri meza cyane 20 kuri 20 Jean Claude Munyandinda karita ya mbere irangiye aya makipe anganya amanota 20 kuri 20 bivuze ko na makipe mu by'ukuri umuntu yavuga ko asa nkaho anganya imbaraga ikipe ya US Monastir uribuka mu mikino cyangwa se mu marushanwa yabanjirije abantu ni ikipe abantu batinyaga ariko umuntu ntiyatinya kuvuga ko amakipe asigaye nta bwoba agitewe ni ikipe ifite amateka manini cyane ku mugabane wa Afrika
nibyo amakipe yatangiye kwitinyuka nyine nibyo cyane cyane byatangiye urebye muri mu mikino yo mu isura bya Sahara 2022 n'ubwo ikipe ari wo mwaka yataye n'igikombe ariko iribuka ko ikipe ya Red Basketball Club yayikoze mu nyisho bahuriye muri irushanwa ryo muri rya Sahara ate Red Basketball Club irabatsinda n'ubwo nyine ibyabaye muri Kigali Arena mu rwego rwa kimwe cya kane kirangiza muri playoff byabaye ibindi icyo gihe nibwo ikipe ya Monastir yazanye imbaraga nyinshi n'umujinya mwinshi isigaye no ku gikombe mu gihe ahubwo ikipe yari yabatsinze ariyo Red Basketball Club bamwe babyutse kwivangira igeze i Kigali ikurwamo n'ikipe itari nitezwe na benshi ariyo Force Armee Police yo muri Kameruni nicyo nyine cyiza cy'uko amakipe atungurana niba rero ikipe ya US Monastir ishobora gutungurwa gutya ugasanga iratsinze umwaka uvuga yanavuyemo nabi cyane iciye mu cyanzu aha rero twavuga tuti APR Basketball Club yatangiye neza kuba bari kunganya wenda APR Basketball Club yakunze kuza imbere nta muntu abayizeza ntabayiteruye niko bigenda nyine basketball ntabwo watsinda wenyine n'uwo muhanganye nawe aba afitiye nyota 20-20 ikigaragaza ko kugeza ubu nyine amakipe ari ku munzani uringaniye ahariyo nimwe cy'umuntu wakwifuza ati no mu mukino no mu tundi duce tugiye gukurikiraho dutatu dusigaye amakipe akomeza agaragaza imbaraga ku mpande zombi ku buryo hatazamo geze kuri cyangwa ngo ni kwitegura gushinga aha rero ibindi abantu benshi bakurikirana imikino baba bifuza ko amakipe nyine ngo ahangana kugeza ku munota w'indunduro rero ngo umutoza Mazen Track abwira Robert ati genda mukomeze uko mwatangiye ikipe ntibarusha ikipe irakinika mukore ibyo mushoboye kandi nta kidashoboka aterera komeye nk'uko Yesu Minasiri ikomeye
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda gahunda idasanzwe aho Ijwi rya Amerika irimo kubagezaho imikino ya Basketball Africa League imikino yo mu itsinda rya Sahara itsinda rya Sahara ritangiye uyu munsi aho ikipe ya APR Basketball Club yo mu Rwanda irimo gukina na US Monastir yo muri Tunisia muri iri tsinda harimo kandi ikipe ya AS Douan yo mu gihugu cya Senegal ndetse na Rivers.